Nsuubire nti tolinga bali abawala abalala linda. Annumya omutwe mpatamya okwagala nga w'oli akulaga nti gwe gwalinanga naye ekituufu gyali. Tone yewe wakwagalako kimukashi kwagala naye ninokutya muze. Kyolindekawo nofuna abalala abansinga mukwano nesiga siri kimuka gyoli. Nabangawo nkukuse okwagala chalo wange kankwagale nnumye abalowooza nti basinga obulungi olwo bamanye abalungi ndagala namuteziggwa mu lusuku. Laba bwenfunye Linda olinga malayika mpirako gwe sirikyusa ndowooza nabangabo nkuwesa ekitiibwa sigwa waka kuwengo musingi enyombo nokulwana tubye walenga Linda
kansubire toliba nange Linda joba kute muli twaula kansubire toliba nange Linda jebise mubiri tugata.
Zoom in.